Manzisali, we ni ajo. Uneza,
kitu mandimu wangabi. Atu ni randi na itonga nini. Atu nani ya
mekamu. Amimi na ajo kunoze kipikia.
Awezi na usuko na foga.
Unesi unapita kia isi. Masku kaa hizi lazima
tuka. Umino na tulazio ni po.
Adu tse si
kaa mili kuja hizi mwaka.
Simkuje hivi kwanza unajua.
We kama na kaa wa.
Kuna nani hivi ya na kuna vile.
Leo nime wake up asubuhi nikipea jaja thanks you amenipa another day. Nikicheki nje kila kitu sete wa fridge wa pia ni affirmative. So na malizi ya Ruchi's morning session ni na midi ni azie una positive not na. No sifiki chuo leo natulia home natulia home juni holiday yeah. It's a holiday yeah it's a holiday. Kuna legend flani tu lazima tunamcelebrate. Minataka tu kupumzika na mamanziwe. Wako wapi wale watu wanapenda celebrate. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Miniko wapa kichani. Lezi na shiki ya ndani. Simu kuje tupangani. Balbi yangu samawati. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Miniko wapa kichani. Lezi na shiki ya ndani. Simu kuje tupangani. Balbi yangu samawati. Leo nakula breko ndunya tumayai. Ndiyo nisikie niko fine. Niko holiday na. Na sitaki story mob, so sishiki ata phone, sinicole, niko holiday na. Playlist leo ni trap kibao, kina amigos mix ya eno simple Simon, niko holiday na. Mina jibag pale home, nina bong, nina stone, niko lit, nina banga izana. Niko haire, gosh, niko haire, macho zime nyanyas, you know joku hutatire. Kila kitu coming back to life, you know the feeling. Bado nina anza, this is just the beginning. So napigia squadi, form gani. Lezi tashikia wapi, lezi tashikia wapi. Tukate tubleki, tuvute tumedi. Leo lazima ulevi, leo lazima ulevi, leo lazima ulevi, leo lazima ulevi. Pia maledi, minataka tumabebi, minataka tumabebi. Wale wazuri, rangi kama ya Venesa, mwili kama ya Venesa. African lady, wale ujua kupati, wale ucheza makadi. Wale ukunya makali, wale ubanjo vinasi. Wale wananga maswali, wale ufanya madhambi. Wale upiganga story, wale udunga vingori. Wale wanuti, wale wanuti. Wenye pembe ya ni wako tuoni. Leo ni ngori, leo ni ngori. Pombe ni mingi na iyo si story. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Miniko wapa kejani. Leo zinashiki ya ndani. Simu kuje tupangani. Balbi yangu samawati. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Miniko wapa kejani. Leo zinashiki ya ndani. Simu kuje tupangani. Balbi yangu samawati. We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. Thank God for the legends. 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 We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. We gotta feel amazing. Thank God for the legends. Thank God for the legends. Thank God for the legends. Thank God for the legends.